sebintu sebono tunula nula banga botenda bitusa naba moku tukubyenduru esekiro tubuleka batakirisa injala ekironge tayisa udde okukeseza ddala mbibyanga byokomba kweko kwanjuluzemba okufaana nagonya gwate mu matumbi ani gwokalubirira sokufaanaganako omutwe gwe gwazodde abawaayirize ndige muwaayirize kiri kutuukako linjuliro olulala nti ebirabwa bikyukanya ebyenyi ebintu bya luna okutuuniikiriza emperekeza ekijirisa leka ŋŋambe omugole atunula mu butuufu n'akirimwa nga kintu kigumu kifaanana ejjinja abaawulidde ku mbuga oluyogaano byabadde bibugambiwa abira abantu tubirinyirira nnyo nga tudduga ebyalo kooti yeggulo yawoomye n'ekamala twalangidde kampala okuwoomerera ne tukalambira nga yeweegaana kooffe tugenda kukaluubirira ne bwonoonyiga ogoba abatembe kooti eggulo yabadde ekwata omuliro nga kampala mukambwe okukkira ennumba ng'ate ne baawaabira bakira enswera enkubiko ne tunyumirwa ensisinkano ey'owamaddu n'omulufu w'oluganda pokuto kampala ekyayobba n'omweyolero poliisi tyuta n'asaba tukulinge olwo n'atandika okusengeka empoza ye nti ababbi mbyalo simanyi baabagoba yasookedde ku bafere neyeebuuza okulimisa abagagga emmundu eramule bwe yatuuse ku bwana obuto nabwo n'akalala omuzimbiriro obungi butyo bwavaawa tetuganye oba bakadde baabwo baggwawo emizimu gyabululumira eno nti nze mbujune bumubbira abatuuse okukamala obumazi bwe byatuusa okire lya n'ayimuka n'agamba kampala nti munnanfuusi obutabasasuza we beesulira n'atuuka n'okubuwa emmere yasuuliddwa n'obutakoonwako ne butaayaaya bwe baabigambe kwe kutandika okukula nti oba n'oguliwe gukyoleka mbagobe gwate mu bankyafuwaza okubaamu n'abalalu ono si kampiri ngisa olwo mbukole nga ntya mukavuvuŋŋanako n'okuleekaana ne mwami byanfunawe byamukwatidde amaka g'omukyala okugasulirira n'addange namuwongo n'alatta oyo mukwewozaako okw'okwejjingirizi yasoose koteka mutwapalapalanye bw'amasannyalaze gamulimye byayiiya eby'essakala kwe kubikuba amabega ebintu byabaddemu akasiitaano buli omu n'atuwa empoza nga bwajuliza looya w'ekibuga n'alaga ekimwennyamiza kusuza abatakola ng'ate bakeera kulya bwe nnawulidde ebyo kwe kunaawuuka nze omuntu akwata gita nga bwe nnyimba ekimpala mpisa nzire bukunja nate looya n'aŋŋamba nti ebiduula twabiwera bisiga endwadde biralusa n'abasoma bimazewo n'obufumbo bwaba byettanira bye biinula n'abawulweka ne baddanja bwe bayeeya eŋŋombo zatusula mu ngatto kodikuula nti nze kambakeerenca ngeera omuntu apakasa bw'abeera n'atabaza amazina kampala n'amubuna galiibwe gatakutema lubale gabubye ekibuno sekwera bangi batulise nga buli omu ensonga emuluma gyaleeta bo bannamwandu ewaabwe ekituufu baddukayo nga bwe banesiba gye bamanyibwa bafe obukalaga eyakiikiridde bamalaaya n'ayimuka n'atema akalalika eddala nga bw'alatta nga bw'atajja kuddayo kakibeere ki mbu bakasitoma nkumu ababettanira baasabye n'etteeka ery'okutongoza ebikiri mbwe ekibuga kibeere n'engeri ngayo engamba abamanyi okudigida omukiri ebikeesa babinaabe nga kusuulwa enkya ne mu paalamenti ekifo bakisabye bakiikirirwe kuba mulimu abadiguli Mbe kugamba kufukire ddala omulimu nga buli wa lulimi lwayagala jjala muse. Nange Kampala yabogodde nabba emmeeza kuba malaya beeyanika. Nze nabadde ngamba nti laddo yeetukubye bukiba mukunamiranga ekiro n'emisana. Beeruse okufa bafungula ensambi ezaakuluusa nedda n'obuvivye bwa bbululu bonna n'obukongofulo obwa kakobe bona entumbu ezifaanana entula ezikonye. Temukomye okwomubambira abayise n'emimu egyakuluusa nedda ebyobuwemu bamukola agagamba gekka n'emisindaalo waje baagajja kofe nayo watuuseeyo webikulira ne bakabona bagwagwammwe. Mbanjalira ebibuga by'abalufu abataswala mmwe ensonyiwa gye zaabalaga mwabaawo okutwesittaliza n'abasoma. Kati nno Kampala asaba munnamateeka amuwa olukusa okulina ebiwandiiko alonge ekkala limu ng'oli enkambwe ennyo amubayire Kampala mukadde. Ebwe byatuusaawo ne mmeeya n'asituka Kampala teyamulinze na kwennyonnyolako bwamusibyeko obunyaga amuwunyiriza emyala. Kampala n'akyumuka emiryango n'emmanju ekisinga okuluma Kampala zenkwezenge obuyonjo bukolerangako ddala empalana ye n'ayonjanga mmwe mulegamye ebidiba ne muddanga ku sitekansa kulindanga sitekansa yita ku mbwa gye banyantudde neewunya ekivundu okusengula emizigo neegenda enyeenya omudaala gwe w'ebyenda gugwira batunda obunyaanya n'ennakati yatamye nnyo ne kuba amakanika n'abuuza b'okugobanga engeri emenya etteeka olubeerera ne babanga be baasiiseeko okukyanfuwala ne bagufuulira ddala omulimu ne wayingira omusogozi w'obutonda ate n'oguzibikyo gwa sepiki ennamba bambuuza ekiwero kya kontenti kye ky'okumutwe yasonze ku kinyoozi koffe bino binaaba bitya mbwe yamwedde omutakuliiki omulevu empewo olwazunze nti ne gufuumuuka ne gwekkata mu sepiti yange ennamba kiwero mbadde ensengejja gwe gundeesezza ate mu bafumbi b'emmere. Waliwo gwe baakutte n'ekipampagalu ekyakapiira akawedde okukozesa emirimu kaawamatuse mu mayumba ga kalina ne kamansukira tawunikira akawaliira. Dokita olwawuliddeku ebyo n'ayimuka ne kaze mu luzungu olukambwe ate era y'ebigambo yayogedde bina this korera n'afuluma. Amasannyalaze okwewozaako kwa mulemye baamuvunaanya emidiri gyatukana n'obudde bwagatujjako era n'atubala y'oba wano teganna tumale wara ogatundira ki lwaki ogutulabisanga endali z'abazibe. Kampala yamulangidde byamukoze n'obuseegu bw'empisa ne bw'aba asimba miti okuwemula okukufuula magala ekwasa yatuuse ku basawo abaganda n'entya nnyo n'abalangira okumuwunyiriza cyucyu be baguza bannakirijja emindi zebakommonta era zezigenze ziwunza abafumbo n'abatali zaafuuka mmere y'abagobebwa ku mirimu bannanga ekiri ku batannagizuula ate bonna eyasoma ne bannawoomerwa emboona emirimu n'abalina bajuuzi bakiika bamekete waja bagidde n'ate kuba ebbaala mu by'okutonda omwenge ku nkya baabiweze abakumi b'ekiro nabo ne beebuuza ti be banaagunywa amatumbi banaakuuma batya owa boodabooda kwe kusituka eyombe tekyokubagoba tekiba kya buntu kulya kwe kutulyaza amanyise z'omusolo n'enkuba etukuba nnyo pamiti zaatutobako ne babagamba bakomye okuleekaana baabaganye okubambira abayise ko n'omuze gw'okuvumanga abantu ne bakabasajja mu basonseko obwama ne babbulooka b'amayumba baalabise n'abamotoka abaasabiddwa boogerebwe kyabadde kijjobi nga tuwoza essango esituleese obusale ne tuwumpuguma abasazi b'ensawo bomu kukyokooza bakayenyi bwe basusse obutafiibwako mbu nabo beenyiye okutigumya abantu naye ate bwe bakwatibwa bateebwa buti omuyisa wakwete naye najja atusesa no amarwa kunomura muzina tulika barangide kampalo senza balumwana kunyango kwebanja ayatule jabacha yabadde atandika nti abapoli mura muzina sabatu mulemu awakabuza kuba patrisi kafuse kubebibuzo byonna byonna byabalemye babalangidde nguzetakuba ku matu mbwate baladuwa bacakanuba omwenge kampala yeshwashwanye n'akamala nga nno n'olutondotondo kwatadde nga ne kwatondo walira nawemba z'abakapye bakwaŋŋanyeko omukunja n'ekirugu n'abakwata kirima bawulidde basituse bwe balima ebikungulwa bwe babyerera ababisuula ababasiiga tomi tujja kubireka tufe okukowanga omuwolereza weri ekibuga n'asituka n'abikangalizaamu nga bw'ababobokera ntegedde bwali waavu naye kikimbuuza kikiwe mufu n'abamu mutwesibako kobonkikokejjo tyoga yampapula yoba ekyalo kiyita matooke kulya naawe jjojjo osengeka ebukunjolabe egyemimwa bwe gitakucyeze wancekeshe neze kooti bw'otolizidiza mu matu obudde empingaayo yakutuliiridde era omulamuzi kwe kujuliza ensala ye bweneebeeyo olutuulo oluddirira n'emisango egimu kampala giwaabe bupya empaka z'abannalulungi baziteesaako ne bannamawulire abeepapula empemuzi kizuulo oba bamala kwekobaananga okufulumya ebifaananyi ebiwunyanga ebyawongo bonna n'ab'obugoye buno bukundiso naawo ninga agaba layisensi zibuleeta mbuye kampala alina ebimuli ebimusanyusa si kumwanjalira mugabaakira ebiguudo by'ekitirimi n'essaala z'ekiro nno baazikonyeeko naye ne simanya ddiini kyeyebezisoma era baayimiriza n'okubisokoola ennyo bibeere bimu ku by'olutuulo oluddirira n'owa post office bagenda kumwanjuluza nga naye bw'ayanjuluza ebitereke bya banne eroboza n'okubuzabuza bannyini byo be babiweerezako n'abaweereza kwe kugamba kampala ye yatukyaye nnyo ffenna nalumanya n'essaalumanya n'enzigi z'amawanika kwe kuzikwataggalewo alebe gye tunaaterekanga ezitweyinza olumalaokwoluta lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnya kuli kusabuwaza nnaswi abatayimwera bakangende mpummuleko tuula oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwenti olubeerera mba sibuza ssimbo ngambaagaliza okusigala mu ddembe kati nze ngenza okuteganya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako enze ngenza oddobonkanya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako batayimwera bakangende ku mmuleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa nze mbaagaliza kusigala mu ddembe bwenti olubeerera mba sibuza ssimbo abatayimwera bakangende ku mmuleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwenti olubeerera mba sibuza ssimbo nga mbaagaliza okusigala mu ddembe
Remember where you got it from. www.djericom.com.